Shida nikiwa kati ya wanaitisha mkwanja kitu ambacho sikujalua maishani. Uko wetu pia ni mafukara, hakuna ambaye naweza kumdepend. Huyu sugar mami kwangu ni kama Zare, toka ni muoe niko na afadhali. Siku hizi nasafiri hadi ngambo, sister zangu pia wanasomolaya. Nifanye nini zaidi ya kumpenda? Huyu sugar mami kwake nishatulia. Wengi wanachonga eti niachane naye, lakini nadhani hawanitaki mazuri. Sugar mami wende wangu hani.
Wachana mtani wanataka pesa, hawatakutani wanataka pesa. Hawajui kama sisi tunakesha, tunazitafuta mchana kukoa. Kini kitani sina kazi wala basi, nahitaji kutofala wananitafala. Kimano paka leo sugar nisha mganda, badala kumheshimu na mtanani.
You are the one and the only who can make my life better. My life without you, it is a sentence without a verb. So baby, let's make decision how to live in this rough world. Don't worry, don't feel shy, because you are husband, I'm very young. Remember baby, to make you happy is my concern. To make my happy is your concern. And I have a dream when we meet, I got hope and passion of love. I determine to be your husband, I need you to be my wife. Your ignorance is my death, no one like you in this world. On my side, you are my darling. Moreover, I like you honey. Matamu apa, I like you baby. Matamu apa, I like you baby, baby girl.
Wachana mtani wanataka pesa, hawatakutani wanataka pesa. Hawajui kama sisi tunakesha, tunazitafuta mchana kukoma. Kini kitani sina kazi wala basi, nahitaji kutofala wananitafala. Ndio maana paka leo shuga nisha mganda, badala kumheshimu na mwitakani.
Huyu binti nimemganda kisa na mpenda sana. Uzura na mtamini mpenzi kushinda hata shilingi. Nikipata leo kicheko kingi kwa sana. Yo, kesho nikikosa husema ni kawaida. Ni kama milima kuna kupanda kushuka. Hata kwa biashara kuna faida na hasara. Anafahamu kuwa anayetoa ni Mola. Si kama wamtani mademu penzi ni pesa. Pesa ikikosekana mapenzi yanapungua. Ukiwa na do, penzi lita grow. Ukikosa do, penzi lita drop. Most DJ kivyangu unasema wana nipo. Ukinichukia so kwa mbota nikondesha. Huto nipaka machao ukinisema mabaya. Huyu wakumbembeleza, si wewe mnoko kiruka njia ajuza. Hujui kutofautisha kati ya mwanga na dokta. Yep, kati ya mwanga na dokta.
Tena hivyo wanaringa, wengine hata shep kwenyewe hawana. Bala.
Wachana mtani wanataka pesa, hawatakutani wanataka pesa. Hawajui kama sisi tunakesha, tunazitafuta mchana kukoma. Kini kitani sina kazi wala basi, nahitaji kutofala wananitafala. Ndio maana paka leo shuga nisha mganda, badala kumheshimu na mtanani.
Umeipata, umeipata, umeipata yo. This is how we do